najimsafi.com.
This time.
Took a black and white.
Made a Chicago.
Lex Van.
Sitaki wengine. Ataki sema yeye wawe wawiri. Wakwangu hana kipengere. Kipengere uje nacho wewe tajiri. Huyu hana tamatama. Tena ngoja leo ni wameke siri. Nimetumia buku tu. Maka nimempata mtoto 2000. Unapenda ni kukulewe kutwa mara tatu. Maka mama ntilio nasema niache kula watu. Penzi lako limeni oversize. Toka ni kupate mbaka size. Nipe michezo ya kigaidi. Yosi nipe jiki. Kuna red eyes.
Baby nikwambie moyo unavyolinda. Pupa pupa
nikikukosa nikwambie moyo unavyonenda.
Mpenzi wangu wangu wake yangu chaguo langu uwe ndo namba moja. Huyu wa kwangu wangu wa pekee yangu yangu chaguo langu uwe ndo namba. Na kama unakuwa busy, mbona misi na noma. Ila ukinikumbuka tu, kwenye simu inatosha. Suna joma penzi ni muda, wewe kwangu hujatosha. Likiisha salio, utasubiri niweke vocha. Baby nikwambie moyo unavyonenda. Pupa 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 pupa. Nikikukosa nikwambie moyo unavyonenda. Pupa 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 pupa. Mpenzi wangu wangu wa peke yangu yangu chaguo langu uwe ndo namba moja. Huyu wa kwangu, wangu wa peke yangu, yangu chaguo langu, hii ndo namba moja.
Bye.